Here is
KNP Records.
Top, top, top.
Baram, 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 bam. Ano.
Run. Hatter in the house.
Cook, cook.
HTMC. Run.
Cook, tick.
Run. Run.
They're up diner.
And I'm gonna do it.
Uduka. Uduka. Uduka.
Ukake.
Uduka.
Iwe.
Uduka.
Kimnachi.
Uduka.
Bakala nyori nyori. Gai papita na poeza kura afe chupo. We musume viku kachupo kami chupo. Kushine tatanga romba zare te audi apu. Kwa nkongore afuira sange te audi.
Gena papo wa pasta akafuna overnight. Ya one on one sister Jane would you hold me tight. Muma pempero chimwera chacha ya ignite. Booking ayango na kipapa imwe good night.
Wakumanya ratso musongo tapari.
Uduka.
Taulire makupele makari.
Uduka.
Kwa siri pova ya kwika tata ilia.
Uduka.
Kale ileta uma ule kaharila.
Uduka.
My Mi 6 packs kio kukwatu na mawebs. iPhone na ring light ya kubeti. Mac X ku back seat na kakula. Na chizungu chama excess that bull.
Wale kukakuba pongo shmesh wala muto ya. Shop right wa kukatori na sonya. Uli na corona wapunga mazarati. Mwina refa 10 million cash.
Chidezi
na ba mukave. Wachingishe chibiongo chafuira mukabi. Ifyo chingwati wapere fumo mwana wa musodo. Eroni, nere basemek, niwe batisoni.
Uri paketi, stata ya disi. Kwesa maspoon gero osa mukambisa. Ngati nimbare zebe waza msukisa. Angale na nzeru waza zikfutisa.
Watilo baileko kwa isa crew crew. Ngola kupuka kabie prr prr. Kwa chivene mailore lwati ya mishishu. Tekwesa no kufunya that's being childish.
Baku punji la kabora arori kumisisi. Run for your life, you could be PSV. What do we know? Wasanga tini gai munobe. Asogoro na Vaseline, oh way.
Spectros
on the beat, on the beat, on the beat.
Chilumo.